Genji's got D. Nikona Tropica. Remember Young Business. Shut up. Hey, Chuck. Shut up. You know what the left my neck, yeah. Get the boom, baby. Nashukuru miki afi niko gode. Niko fresh na natembea rode. Boka na msela wangu gode. Wamesema kimziki niko gode. Mother, yo, situkani. Kuliko nile unga bora nivote mjani. We, unasema kitu gani. Upende twins record na unaita mani skadi. Mara waseme miniko highway, highway. Mara waseme misipo highway, highway. Mara waseme misi wazi play. Iniko mesho bro, bro, wendo wazi play. Ah, nacheka kwa zazao. Nakumbuka ya lewe ya nyuma nisha sahau. What? Respect kwa wadao. Mefanya nifiki hapa na naona angalau. Ukoliko nisha pita bro. Ay, nisha pita bro. Nasema ukoliko nisha pita bro. Aya, nisha pita bro. So, nyamaza. Shut up, nyamaza we. Shut up, so nyamaza. Shut up, shut up, shut up. Ukoliko nisha pita bro. Ay, nisha pita bro. Nasema ukoliko nisha pita bro. Aya, nisha pita bro. So nyamaza. Shut up, nyamaza we. Shut up, so nyamaza. Shut up, shut up.
Yo.
Shut up.
Yo njabala, watu wanakufa kwenye mitaa. Seke, 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 seke zipo dha. Mina faha, mine nomaha, mine mkaliha. Japo so star, nimetoka kwenye njaa. Ziki na bala, ukiwa huna pesa, utakufa njaa. Watu watakutenga, utakona kama kichaa. Hila wewe kama wewe, unasaka pesa. Hata wakikutenga, wambie watajibeba. Na zambi sina na mbinguni nitaenda. Wanasema eti bosi ni pesa. Buna sina na badu na peta. Nyama zeni, cheni maneno mbaya na mana. Kimia, kama mmeshindwa kuchana. Na hip hop sio wasichana. Hip hop ngangari, ngangari, yani kijana.
Ukoliko nisha pita bro. Aya, nisha pita bro. Nasema ukoliko nisha pita bro. Aya, nisha pita bro. So, nyamaza. Shut up, nyamaza we. Shut up, so, nyamaza. Shut up, shut up, shut up. Ukoliko nisha pita bro. Ay, nisha pita bro. Nasema ukoliko nisha pita bro. Aya, nisha pita bro. So, nyamaza. Shut up, nyamaza we. Shut up, so, nyamaza. Shut up, shut up, shut up. Yeah, Twins Production, Skadi, Tropical, Young Business, Kinyange Stand Up. Yeah.